Mandaï, Mombasa, Bona, Mombasa, Bouzouli, Sana, Wewena, Kondahi, Mombasa, Bona, Mouris, Bouzouli, Sana. Mombasa hona Mombasa buzuli sana Wewe na kondai Mombasa hona Kenya muzuli sana Kita gameli, kita gameli, kita go, kita go la lumba. Wewe na kondahi, Mombasa hona, Mombasa buzuli sana. Wewe na kondahi, Mombasa hona, Kenya muzuli sana. Wewe na kondahi, Mombasa hona. Mombasa buzuli sana. Wewe na kondahi, Mombasa hona, Kenya muzuli sana. Sana Meli Meli Kitoko la lumba Meli Kitoko la lumba Kitoko meli Kitoko meli Kitoko nous danse gars Kitoko meli Kitoko meli Kitoko qui go la lumba Kita gameli, kita gameli, kita go la lumba.